Testesi kanda nikene nsongeza kachika kebi okulonda kauna kweka kawade update kunsonga yokulonda bogede bigambo bingi era kali yabino genda kubango bifuna kakati ensonga jiba sino simba kesira onako olwaleero walu ibadde bigambi bwanti bomala okulonda bera woka kume kakati sedi wakajo kebi okulonda omulamu Simon byabakama agande kubaka uluko tambulo gende wakasigo wakategese mateka tigakiriza gokubeira u ronda weyongere yu so sigambo jakutu ulao ulinde ukaronza te uberao ulitao umujuzo agambi nedda ulina kubanga bumaro kuronda de waka uteeko bukede uteeko tv uja kubanga isongazo nozi manya ngawe zitambude nesigamanti ate bakunganile wali webali mukubanga ate balondera kati ya gambi ti ebyo nabyo na tebyetagisa wetaga kubanga oli waka songa zibirenga ate uzimanya kamunonyi wanjagala mukuwa obirengo mufuna mwani ya bakama
amateka gakwata ku kyentambula ebituka wali ntambula efu mumakubo na guidelines zetufulumya nga kakiiko sinzira buyinza mubatumwe bamusema kule netugamba nti ebitulutubukiriza vuga motoka yo genda ogenda okuvira kampeini abawagizo basangeyeeri oyogere eri abantu tulaba bakandiriza bako abakikolaki niye babamu bubutusiki
agete tokirizibwa genda ngo ngoyogera n'abalonzi mu kkubo agenti waliwo n'abayuza ebipande agenti kino tekikkirizibwa era bwe banaakwatibwako abayuza ebipande bajja kubanga bakolwako ng'amateeka bwe gagamba naye kiri ekyokukuuma akalulu ba agenti bokka bakkirizibwa so si ggwe kulonda ate n'osigala awo mbu okuuma akalulu
bulimonyo mukitabo kyamateeka tebaliimu si bulinabo tebaliimu abana tetumwagala gobera mateeka tetuliiriza mateeka si bulinabo buta protekita mateeka taliimu era bwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere buta protekita zikusanze bwesinga mbaddeku mukama wange nagamba genda obeere buta protekita nesitakubawaka baana bagenda bayoranga enseenene mukinonoki
kakati agambye nti bakuwa vote protector kimanye nti baba kulimbye kuba mateeka toliimu kati kakati kyokebeko nakasiza omwendo gw'abalonzi abagenda okulonda mu kulonda okwa bonna okujja okugenda okutandika nga Januari 15 miliyoni 2 mu emu mu emitwalo 6 mu 8 mu 10 mu 4 mu 9 mu 1 be balonzi abagenda okubanga bakuba akalulu era bano bagenda kubanga bafane voter location slip okumanya wa wonoolondera
tukoze ebivuddemu tugamba nti byezimu disitulikiti zetulina kati mu Uganda ziri 14 amasaza 3 constituencies za paramenti 3 amagombolola oba towns oba municipal divisions 12 mukikumi 9 emiruka 1,017 ebyalo 1,012,14 polling stations 1,579 abali abanayuganda abalonzi abali ku nkala z'abalonzi bali obukadde 2,000
balonzi abo bagenda kubanga kupayasane ugamuti
ndi bulungi mpozi gwe
ndi wano mpola oba kisenyiga oba kiki kulya kinkwata mumira awo naye tujja faafaga nakyo
kijja genda mpola tekyekisoose kakati nakyo ki
mbadde wano nga ndi ku nsonga z'abalonzi nti katuli miliyoni 2 mu emu
abagenda okuba akalulu
era omulamu Simon yabaka magambye nti abewandiisa okulondebwa okuli ni Abraham Luzi abadde wano bali mitwaro munana mwe 13 mulwenda mu bali mitwaro munana mwe 13 mu 5 mu 9 mu 3 ya nagamba nti tegeza nti bali ne bifu musanvu na mu kubavuganya baafa era tegeza nti bagenda kuddamu kuwandisa abagalo kuvuganya mwifo bino olaku olwenkya n'olwokutaano adesibi zirimu ebifo ebikoseddwa ziri Kasanda, Bududa, Kwania, Nakasongola, Sironko ne Tororo.
Mpya oba nomination okujuza ekifo kyo kandi tafude naye bali abali basunsudwa ku kifo ekyo nga bakyali balamu tebajja kuddamu ate okusunsulwamu nedda
kakati ayinza ebikola yakategeezezza ng'abantu n'ebitongole bisatu be bavaayo ne bemulugunya ku bantu abasunsulwa okuvuganya ku bifo by'obukulembeze ebyenjawulo okwetoola eggwanga. Mubino mulimu abagamba nti obuyigirize bwoyo si bulungi, mulimu abagamba nti abamusunsula si batuufu, kale ebyo byonna kakati ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Yakama Kasim kwa bannamawulire ategeeza nti wadde omuwendo gw'abeemulugunya gulabika nga munene naye bw'ogerageranya ku muwendo gw'abantu abasunsulwa omuwendo teguli waggulu teguli waggulu wabula Yakama agamba nti buli kwemulugunya abakutunuulira nga bwe kuleeteddwa era bwe bamaliriza nga bawa okusalawo kwabwe
kubyaba bazudde
olwaleero nga sinajja wala nsonse kutuula na bamateeka baffe nga tutunula egimu ku misango oba okwemulugunya kuno kwe tubadde tuwuliriza enkola yaffe tusinziira mu mateeka ga constitution kwe tulagira tutuula nga kooti era waliwo abadde abaleeta n'abajulizi nebabuuca ebibuuzo baloya abantu babadde bajjawo nebatuliga baabwe ngaamateeka bwe gakkiriza tugamba tituli ensonga tugamba kyetunaaba tusazeewo tujja kusooka kwekenenyeza ddala ddala kintu kino kyebagamba kituufu oba si kituufu kiri mu mateeka oba tekiri mu mateeka
kakati yabakama era asekeredde abagamba mbu abantu tebeesigala kyuka byakulonda bagenzi babuuza ku bantu eno aga nti mutwesiga naga nti omulimu gwe mukola gwa ttendo naga nti kati abagamba mbu nno nti akakiiko kano tebakeesiga babeewuunya era agamba nti okulonda okujja kwa kutambulizibwa ku nkola eya kalimagezi tekinologiya biometric kits ogenda kubanga osaa kuwali ekigalo newakula naga nti ono paya sikyanda genda okakube kakati obuuma buno bugenda kubanga bwe bukozesebwa
tugenda kukozesa ebyuma bya kalimagezi naddala ku polling station ku mulundi guno tulongosezaamu akuuma katwakozesa mu omwaka 2016 mu mwaka gwa 2011 kati bwebanga ekinkumu ky'omulonzi kiganye okuvaayo bulungi bagenda mukuba kafaananyi jukira nti akuuma kano kaba kalina ekifaananyi kyo kaba kalina manyago enamba yo ng'omulonzi n'ebirala kati oba kutuba kafaananyi ekifaananyi kyo ne bw'obanga oli mulonzi ku polling station eyo ekifaananyi kyo ekiri mu kuuma kijja kuvaayo then bakakase nti oli mulonzi polling station eyo
kale mbeera katulinde naye kan